dala mukwano njagala nae akabusa busa mwikali nchiwulira mutima muli wandibanga toli mumativu nate sitide kubanga manyi omukwano we gutyo gulinga mwana zari mwana kula mpola mpola walai newadde ume kuba manyi nti olunaku lulicya onjagale hani onesige chikumi ku chikumi nkwedize mpola mpole astedili
njagala nkwagale nkulabo
mkwana sinuli ate shuali. Ya kufuwa teke wanja ulo ngabu banange efuka paradise lavu njiteke mwabu kondiobu stylo wamune usapurize ulo mkutengule male mkuwangule ubaby nkukakase nche ya kutonderwa iyo muyenze
njagala mkwagale mkulago mkwana
sinuli ate shuali. Mpulire mirembe muli sikulimba baby era buli kisera njagala nga wali siri wabigambo leka nkugambe kye mpulira muli mpulira omukwano mpulira